uthi izi yakhona akubuzi uthi izi yakhona ke
bathe ngiphetha ngohlela igame ngokapteni bathe ngiphetha ngohlela igame ngokapteni bathe ngiphetha ngohlela igame ngokapteni ngiphetha ngohlela igame ngokapteni ngiphetha ngohlela igame ngokapteni ngiphetha ngohlela igame bathe ngiphetha ngohlela igame ngokapteni ngiphethe ngohlela igame ngokapteni bathi ngiphethe ngohlela igame ngokapteni ngiphethe ngohlela igame ngokapteni ngiphethe ngohlela igame ngokapteni ngiphethe ngohlela igame ngokapteni
umfutho ungakumina phoxobalini ngemhlanga uphuku uyobona dilike iningi kuvalwa ama-weapons kusebenza ihlilingi kuthiwe izile zinyoni ihlise emtimini sanikeza ugcobo we-king ngakini besazama ukuhlanganisa lesivinini ngeke basasifica lesa sakhe ispeed ngeke basasifica lesa sakhe ispeed ngivuke kuseni iqhuta lingakakhali ngiphume ngoba umnyanga emnyango ngakakhali kuba nzima mawendoda efuna imali ndoda ethanda imali kumele uthanda ispani ikhanda hlezi lisinda umakalapha imethileli igcwele ubhaka njengusipana ngene ntatha ngiphume ngoba umnyama sengalitshena uvalo ukuthi mandla ngiselako ukwesaba ukuflow up akungashintshi isimo nkosi ngibeke hayi ngaphandle kwale mpiko mhebe yami impili ngakusiza emphakathini ngane ncane zenze kahle emphakathini awama amandla ngeke aphele empili fika ngaphethe sikhathi enqinde enqinde ngile nsizwa yenze ezinye insizwa silwe ngile nsizwa yenze ezinye insizwa silwe
bathe ngiphethe ngohlela igame ngokapteni bathe ngiphethe ngohlela igame ngokapteni 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 bathe ngiphethe ngohlela igame ngokapteni bathe ngiphethe ngohlela igame ngokapteni 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 bathe ngiphethe ngohlela igame ngokapteni bathe ngiphethe ngohlela igame ngokapteni ngiphethe ngohlela igame ngokapteni ngiphethe ngohlela igame ngokapteni ngiphethe ngohlela igame ngokapteni.